kemwe agade katirinirira abawiba magezi beswanta kungulu balunje mitimango okubata bwe mutinga mwaukanye bapanga ne stories awefu esanyu lyabwe nga mukaba wefule chigala ntitowulira gatujeko stresses awe twakowa
Generally,
Weza, tuataka yanzi kwa wafeka.